byose ibyo wankore wavuye mu ijuru ugira ngo mbeho utange ubugingo ku musaraba ni wowe wenyine wabonetse ukwiye si bose kubw'amaraso
Yesu Golgotha tunabiru
ubugingo ijwi rirenga si byose
nirarangiye
Yesu Golgotha nakoze ngo nemerwe nawe
wasanze
mwisayo umwana w'ibyaha niwita kuri byo umbwira uwawe kugura urukundo rwawe uramamagara wari uwo gupfa maze umugingo kubw'amaraso
Yesu Golgotha
mu ijwi rirenga si byose birarangiye kubw'Yesu Golgotha wamwenda warukiriza hera ucikamo bw'amaraso bw'amaraso yawe yamenetse nayimucungaga igikomangoma nahindutse umuragwa muri Yesu Kristo
turashima urwo rukundo rwawe rwinshi Yesu kuko wadukunze bitagira akagero wadukuye mu isayo y'ibyaha utwambika umwenda wera wahinduye ibyari ibyaha kuri twebwe ubihindura gukiranuka kwawe wikorera umusaraba twari kwikorera wambara ibyaha twari kwambara uduhindura abaganwa nawe urongera uduhindura abana b'Imana waduhaye izina rishya uyu munsi turaririmba kuko waduhaye ubutsinzi turagushima kubw'ubutsinzi turagushima ko wadufatiye icyo tutari kwifashira turashima amaraso yawe meza
yatwongeye
nahindutse umuragwa igikomangoma ntunga nawe Mana n'inshuti ya Yesu
ongera ubihamye ko ari byo
niyo mpamvu
marara nawe bivuge ko twahindutse abaragwa
nahindutse umuragwa
ndigikomangoma
ndunga nawe Mana n'inshuti ya Yesu
nibyo kandi bivuge kandi
nahindutse umuragwa
bitubwire nawe
nahindutse umuragwa n'igikomangoma ndunga nawe Mana n'inshuti ya Yesu
nibyo koko turabaragwa
nahindutse umuragwa n'igikomangoma
wabitubwira nawe
nahindutse umuragwa igikomangoma ndunga nawe Mana n'inshuti ya Yesu
abaragwa bawe Mana turi ibikomangoma muri wowe twinjijwe ahera ahera n'amaraso yawe I pledge again once more that I will worship you as long as I live twahinduwe abaragwa Mana icyubahiro kibi cyawe wakira amashimwe yose nahindutse umuragwa igikomangoma ndi umwana w'Imana inshuti ya Yesu nahindutse umuragwa igikomangoma twese hamwe Tumana wimana nishuti ya yeah.